Tito.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Wajiane tukipigana mate, hapa tu ni mapenzi ya dhati.
Baby njoo nikubembeleze,
baby njoo nibembeleze, nibembele. Baby njoo nibembeleze, nibembele.
Baby njoo nibembeleze, nibembele. Baby njoo nibembeleze, nibembele.
Njoo nibembeleze,
nibembele.
Baby njoo nibembeleze,
nibembele.
Sijawahi kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sijawahi kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Na nikiugua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme, kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani, kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Baby wengine hata sitamani. Basi my love njoo nikubembeleze.
Baby njoo nibembeleze, nibembele. Baby njoo nibembeleze, nibembele.